Saba sajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'asimbula abaddusi b'emisinde gy'amazaalibwa ga g'emyaka 75 egy'ekitiibwa wakati munnamungi w'omuntu akedde okweyiwa mu lubiri lw'e Mmengo. Emisinde gino gitambulidde ku mulamwa ogw'okukunga abasajja okukulemberamu olutalo olw'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya nga gye gikulembeddemu ebikujjuko by'amazaalibwa ga kabaka ebigenda okubeerawo olunaku olw'enkya ennamuŋŋoona ku ekeresiya y'abasodokise. Mukadde kano katwegatte ku musisi waffe James Magala atuwe ebisingawo.
Zigenza okuwera essaawa 12 ezenyini ez'okumakya nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakwatiridde wano mu lubiri e Mmengo nga bakedde okujja okwetaba misinde gy'amazaalibwa ge ag'emyaka 75 era ng'okuviira ddala ku makya basookedde mu kukola ttuyiro okulaba nga bawawula emibiri gyabwe nga nti beene wanira embeera ebeera nzikasa mukulala nti batuuka emisinde gino egyetegekera ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka kano akaleeta obulwadde buno obwa mukenenya. Wabula kibuza omukombi abantu ba Ssaabasajja Kabaka lwe bamulabyeko ng'ayingira mu lubiri era enduulu kikuza okumalira ddala akaseera era nga bantu bamwaniriza mu kisanyu nga banawerekerwako mama n'abagereza abalangira n'abambejja katito wa Buganda Charles Peter Mayiga n'abakungu abalala bangi era ng'embeera bwe tuwebadde ng'abantu ba Buganda baaniriza nnamunswa n'okumuyozaayoza okuweza emyaka 75.
Thank you.
mutebe okubiri wasimye nasimbula abatuzi era ngaasooka kusimbula awo abagenda okutuuka kilomita 21 olwe wakati mu nduru enduru nezivuga ng'abantu basimye omutando kubanti ye kennyini ye asimye najja n'asimbula emisindo gino era bangi kube twogeddeko nabo bagenda nti baleero bayinza kusigala waka nasabasajja kabaka runa limwenda mutebe oku asimye okutya okubasimbula misinde kumanyi masimbula awa kilomita 10 era embeera bwekibwe bate wakati mu nduru nga batusi bagenda okwanukulumulanga bwanamunswa James Magala, one of the Sileja Sabasaja Zavaka, Mulia Mengo.